This is an MUT Radio podcast.
We do have principal uzuma wasematomela. Hi principal.
Hi.
Kunjani?
Siyaphila njani nina?
Siyaphila kakhulu. Siyazi ukuthi matomela ithole 100%. Sicela ukunishayela izandla nje ezinkulu.
Siyabonga kakhulu ukubongwa.
Yes.
Kuba bekungilula ukusebenza nezingane.
Mm.
More especially because lezi ngane yingane ze COVID.
Hey.
Ezinye izisele nje ebekade bengayilokhuzile kuma previous classes ngendlela ebekade kufundwa ngayo. Siyabonga bantu, siyabonga kakhulu.
Manje uzayibuza omunye principal Zungu ukuthi na Zuma yes uzayibuza yeah. Omunye kahle ukuthi na yini imfihlo yenu ukuthi na nize nescorish 100% knowing ukuthi na you guys are a public school but you managed to score 100%. Uzayibuza omunye ukuthi na yini imfihlo.
So imfihlo yethu into yokuqala nje ukuthi guys, asikali ukuqala nje ukuthi sithole u-100%. Loko ngafika ku-2000 la kulesi sikole ngifika ngizoba esho i-EPH. So saqala sithole u-100%, sisebenza no-Mr. Sibiya ohambe ngo-2019.
Yes.
So kuthe ma ngabe ngingena mina sakancane. But ngangithola la beka la u-90%, u-96.5, 95.6, all these years I'm 29. Okusho ukuthi ke ngaleso sikhathi kushuthi ngangisathuka nginalukuthuka.
Yeah, wawusethuka ngoba usafika.
ngangisafika. But ngoba very staff ilisa tisebenza naso sibambisene sisebenza sine vision
yes
nama goals esiwasetha every year sisebenzisana nabazali kusebenzisa ukuthini awuthi njalo nje makuqala unyaka siyababiza abazali sizobatshela ukuthi sisebenze kanjani ngonyaka odlule sibabonge nabo ngingawukhohlwa umasipala wasempenzi nawo futhi ububamba iqhaza elikhulu ekufundiseni izingane zethu zasempenzi. So sibabiza abazali sibatshela ukuthi sisebenze kanjani ikuphi manje esikufunayo basize kukhona. So bese ke beya edake every quarter abazali siyababiza bezo check i-performance yezingane sixhumane kwenze i-1-to-1 conversation. So ngoba amagoals esiwasethile nabazali nama-target ngoba kakhulukazi sifuna i-quantity sifuna most of the time ukuthola 100% oyi-quantity sibe nama-bachelors amaningi oyi-quality sibe nama-bachelors amaningi asifuni kuhamba kahle. So lokho ke kusiza kanjani na into esizayo ukuthi sixhumane nabazali sisuke siqale ekhaya.
Yes.
Senza lento kuthiwa i-teamwork. Siyasebenzisana. Akekho uthisha ekuthiwa owaka grade 8. Akekho uthisha ekuthiwa owaka grade 12 kuphela.
Yeah.
So lo grade 8 because i-basic ibaluleke kabi ekufundeni kwengane. So lo grade 8 nayo uyangena lapha ezo-eda lapha ka grade 12.
Yes.
Siqala ngaphakathi teamwork. Senze futhi sort analysis every quarter siyibone nathi singalesikhomba ingane nathi senze introspection ukuthi mina kambe ikuphi la ngidinga khona ukuthi ngisizakale bese siyaphumela ke mhlambe nangaphansi. So futhi kahle i-teamwork, parental involvement ne dedication as well as commitment from ama educators bebe committed ngale ndlela othisha bethu kangangoba khona nje abanye kade befika bangene ngabo 6 ntambama bezo edda kwi-study lesi sisiqala ngubani ngo 3 every year siphume ubani u-4.
Yes.
So babona ukuthi no ingane zethu material esinayo this year iyadinga isikhathi esikhulu kakhulu 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 so base bethike work an extra mile bangene o6 baphume mhlambe u10 ingane zibe ihamba nabazali ukuze phela ingane iphephe.
Yeah, yeah. This is MUT
Radio. Morning and afternoon sessions. Nama workshop we IRC ama content. Ngabashinga phandle o subject advisor for all subjects. Ba edile kakhulu 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 kwilokhuzana. Ekufundeni kwengane zethu. Nje angazi ngathini. Isecret ne district isupportile ngale ndlela le. Angazi ukuthi ubani ongasupportanga umzali awu subject advisor isecret i district support besithola ngapha nangapha so engicabanga ukuthi nabazali angazi ukuthi ubani engamshiya ngaphansi ngoba ngisho abefundisi basempenzi ngokusebenzisana nomasipala so bebe bafika bezokhuluma neingane kwenziwa nemithandazo ayikho into engenziwanga.
Wow.
So ney'ngane-ke bandla zasisaphotha ekugcineni nazo fanele siyibonge njengabantu abasisaphothile ngoba ungafundisa ingane uthole ukuthi hhayi yona ayiboni le nto oyibonayo wena
ningumzali
ngingasho nje kanjalo.
Wow, this is MUT Radio Shaping All the Future. Coming to you live from Emangosuthu University of Technology. We are conversing with the principal of Matomela High School, Mrs. Zuma. She's telling us now what is the secret of actually obtaining 100% from Umetric 2023. It's not for the first time though. Njengoba eseshilo ukuthi na yes, since efikile nje bebelokhu benza kahle futhi no principal futhi othena badlule duze kwakhe naye futhi ebelokhu ebeke njalo iMatomela High School ebeke lapha yana phezulu all the way from Mpendle. Mrs. Zuma, we thank you so much for your dedication yakho. We thank you so much for your dedication yabanye abotisha and also city congratulations to all the students yase Matomela High School. Thank you so much for joining us on the show.
Ayi siyabonga bandle sibonga kakhulu.
This is an MUT Radio podcast.